ko wihete ukababaru mutima itetelezo byawe byose bikemeza ko wiyahura imisira kugose uhera we na gahinda ikerekezo cyawe nacyo wibagiwe n'uwakuremye yuko bira nshuti yanjye ibihe bibi nk'ibyo hari ubwo mpura nabyo ariko nibininyije nizera Yesu nkamubwira ibinduhije byose nkafata kuri we rutare akanzinira nk'ishima uzajya rimwe tugera aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho bibere mu mahoro n'ibihe byose iteka uzajya rimwe tugera aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho bibere mu mahoro n'ibihe byose iteka Swaniji, kuzinzari yacu, niyumubisha ya dutera, na kutu zarambarara. Yara neshejwe, na rutare rwiteka, niyumbuzi zina Yesu, badayimoni barahunga. Kajyoza tinya kupa murenge, iganje mwimbaraga. Na Mesiya uburyo budasanzwe izina rye hose unyuze njyenda nafite ubwoba Satani n'ingabo ze bambona batanga inzira uzajya rimwe tugera aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho bibere mu mahoro n'ibihe byose iteka uzajya rimwe tugera aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho bibere mu mahoro ibihe byose iteka Kukubira nshuti yanjye ibihe bibi nk'ibyo hari ubwo mpura nabyo ariko nibininyije nizera Yesu nkamubwira ibinduhije byose nkafata kuri we rutare akanzinira nk'ishima ndacyonza tinya kuko muri njye higanjemo imbaraga na Mesiya uburyo budasanzwe izina rye hose unyuze njyenda nafite ubwoba Satani n'ingabo ze bambona batanga inzira dushime twese kuko rwose dufite umurengezi ugendane nawe muri byose nawe uzaguhangara iyo misozi ubona imbere azayikora witeka agahinda gashire twigirira umunezero